badlish of Tommy.
Father God, I love you like I love nobody.
Nobody.
And I give you all the glory like I give nobody.
Nobody.
Let's go.
Oh, yeah. Nakupa. Nakupa.
Baba.
Nakupa. Utukufu. Nakupa.
Wele umetenda.
Nakupa.
Wele umefanya.
Nakupa.
Baba.
Nakupa. Utukufu. Nakupa.
Katika lizote, shukrani zangu nakupa. Njia zangu waongoza na furahia. Weli wewe ni mwema, sifa zote Bwana pokea. Mikono na inua, nasema sifiwa. Nafsi yangu mehuesha, hapa lipo sijadileta. Je t'aime, merci, utukufu wote pokea. Nafsi yangu mehuesha, hapa lipo sijadileta. Je t'aime, merci, utukufu wote nakupa.
Nakupa.
Akanisho nisi wori, rada atasafisha. Akandika yangu story. Akanisho nisi wori, rada atasafisha.
I feel so good, I feel so nice, oh, yeah, yeah. This is the food, I wanna be all day, oh yeah, yeah. Sitishi na shida, namuachia, yeah, yeah. Tomorrow, namuachia, yeah, yeah. Pressure ya pesa, namuachia, yeah, yeah. Cause you are more than gold, all that I need.
Yote umetenda.
Nakupa.
Yote umefanya.
Nakupa.